Berkiya wadnaha ba adiga ku baahi barashadaada aanu ku bogsoodi billahi waxaan tahay nolosha barkeedi balanta lahayn lama baaji karaaye berkiya wadnaha ba adiga ku baahi barashadaada
Shut up.